so old.
Yaga lay wah.
So old.
Yeah, it's been a long time.
Very, very
so
long time.
Old.
It all seems so
that's right.
Far away,
yeah,
far away, far away, far away,
yeah.
Seems so far away,
mm-hmm.
So far away, far away,
mm-hmm.
Far away.
Dama tele jël ñak jom def ko ma non lima dund ba may ndaw moma def lima don ben goor ci kër gi tax ma tele tan ma yoon nek gune mi ndan di ma teudde xam nga du yoon mënon na ci def don tot suma noyoon xey pa ak mer di borse life bi tek na ma gon suma don sagandi ku jaare ko toxi bon ku jafandi ku digam do mu sa jatt yoon ci koñ bi ma magge man do nga fa xess ñu may toñe tomate do mu yaay may ma ñeex singali ma tongali ma chaque jour ma xey di xex xey tektar ne tay dina jeex dama sonu fakk ma fipp sama xol dafa jeex bayyi jang pa bi gedduma gedima gedimi gatanduma gaduma gadima gidima gungema duma duma dindi tuma
it all seems so far away far away far away so far far away seems so far away so far away far away far
Omar mi lan moko dal meuna jang xeyba li du mako ko bal sama gatti gi euleuk kuma ko nara fajal jele ma kawlak yob ma town ngir ma raw gaaw tok bi sian nuñ ma tebele kaw gaaw defene mangi de mangi tambale toxum be xamna lima war xamna lima beug war suma ci beugé jot faw ma def lu bar do war xese boy bi genn na jiko wundu ganen na med mek mindam cioki bek mandam ku nek ak bandam fi ned ko bandam jeriye ser nandi
it all seems so far away, far away, far away, so far, far away. Seems so far away, so far away, far away, far away.
You bat my dead be rap,
yeah.
Some bat take my rap.
Yeah.
Kilifa ak gaj ñaari abadan bañ kat rebele wu lembe town bi ride ko yematuñ ci sound bi genn fight ko sanni xeer dem ba ngeer tebal monsieur le maire god moko nam jox ma paka bu ñu nam dana ma def ko ñepp mam limay jaay du ma sa lamb fexé mat marum lamb bëgg lem ñame yam xex ba xey dé luñ ci gobe gardé raison gardé kenn mënu ñu gardé duñ la ko signaler bokku ñu signaler kenn duñu limalé té kenn duñu simalé
seems out far away, far away, far away, so far, far away. Seems out far away, so far away, far away.